Essuula eya 5. Ekigambo Mukama kyayogera ekifa ku Babulooni eky'ensi ey'Abakaludaaya mu Yeremiya nnabbi. Mubuulire mu mawanga, mulangirire, musimbe ebbendera, mulaalike so temukisa, mwogere nti Babulooni kimenyeddwa, Beri akwatiddwa ensonyi, Merodaaki akeŋŋentereddwa, ebifaananyi byakyo bikwatiddwa ensonyi, essanamu zaakyo zikeŋŋentereddwa. Kubanga mu bukiiko bwa kkono evaayo eggwanga okukitabaala, erizisa ensi yaakyo, so tewali baalibeera omwo. Badduse, bagenze, abantu era n'ensolo. Mu nnaku ezo ne mu biro ebyo bw'ayogera Mukama, abaana ba Isirayiri balijja, bo n'abaana ba Yuda wamu, balikwata ekkubo lyabwe nga bakaaba amaziga, era balinoonya Mukama Katonda waabwe. Balibuuza ebya Sayuuni, amaaso gaabwe nga gatunulayo, nga boogera nti, mujje mwegatte ne Mukama nga mulagaanye endagaano eteriggwaawo eteri erabirwa. Abantu bange baabanga ndiga ezaabula, abasumba baabwe baabawabya, baabakyamiza ku nsozi. Baavanga ku lusozi ne bagendanga ku kasozi, beerabidde ekifo kyabwe eky'okuwummuliramu. Bonna abaabalaba babalidde, n'abalabe baabwe ne boogera nti, tetwonoona kubanga bo basobezza Mukama, omubeera obutuukirivu, Mukama essuubi ly'abajjajjaabwe. Mudduke muve wakati mu Babulooni, muve mu nsi ey'Abakaludaaya, mubeere ng'embuzi emmandwa mu maaso g'ebisibo. Kubanga, laba, ndigolokosa ekibiina ky'amawanga amakulu ne mbatabaaza Babulooni okuva mu nsi ey'obukiika obwa kkono, era balisimba ennyiriri okulwana nakyo, kiriggyibwa eyo. Obusaale bwabwe buliba ng'obw'omusajja ow'amaanyi omukabakaba, tewali baalidda obusa. Kale Obukaludaaya buliba munyago, bonna ababunyaga balikkuta, bw'ayogera Mukama. Kubanga musanyuse, kubanga mujaguza, mwe abanyaga obusika bwange, kubanga muligita ng'ente enduusi ewuula, ne mufugula ng'embalaasi ez'amaanyi. Nnyammwe alikwatibwa ensonyi nnyingi nnyo, eyabazaala aliswala. Laba, aliba wa nkomerero mu mawanga, olukoola, ensi enkalu, n'eddungu. Olw'obusungu bwa Mukama kyeriveeremu okutuulwamu, naye eryekerwawo ddala, buli ayita ku Babulooni alisamaalirira n'asooza ebibonoobono byakyo byonna. Musimbe nnyiri okulwana ne Babulooni enjuyi zonna, mwe mwenna abanaanuula omutego. Mukirase, temusaasira busaale, kubanga kyayonoona Mukama. Mukireekaanireko enjuyi zonna, kijeemulukuse, amakomera gaakyo gagudde, babugwe baakyo basuuliddwa, kubanga ly'eggwanga Mukama ly'awalana, mukiwalaneko eggwanga, nga bwe kyakolanga mu kikole bwe mutyo. Mumalewo asiga mu Babulooni, n'oyo akwata ekiwabyo mu biro eby'okunguliramu, olw'okutya ekitalo ekijooga balikyukira buli muntu eri abantu b'ewaabwe, era baliddukira buli muntu mu nsi y'ewaabwe. Isirayiri ndiga ewabye, empologoma zimugobye, kabaka w'e Bwasuli ye yasooka okumulya, ne Nebukadduleeza ono kabaka w'e Babulooni ye w'enkomerero, amenya amagumba ge. Mukama w'Eggye, Katonda wa Isirayiri, kyava ayogera bw'ati nti, laba, ndibonereza kabaka w'e Babulooni n'ensi ye nga bwe nabonereza kabaka w'e Bwasuli, era ndikomyawo Isirayiri nate mu ddundiro lye, era aliriira ku Kalumeeri ne Basani, ne Memeeyi erikkutira ku nsozi za Efulayimu ne mu Gireyaadi. Mu nnaku ezo ne mu biro ebyo bw'ayogera Mukama, obutali butuukirivu bwa Isirayiri bali bunoonya, so nga tewali, n'ebibi bya Yuda so tebirirabika, kubanga ndisonyiwa abo be ndireka okuba ekitundu ekifisseewo. Tabaala ensi ye Merasayimu, gy'oba otabaala, n'abo abali mu Pekodi, otte ozikiririze ddala ennyuma waabwe, bw'ayogera Mukama, okulenga byonna bwe biri bye nnakulagira. Eddoboozi ery'entalo liri mu nsi n'ery'okuzikirira okunene. Ennyondo ey'ensi zonna ng'etemeddwa ng'emenyese. Babulooni nga kifuuse amatongo mu mawanga, nakutegeera omutego n'okukwatibwa okwatiddwa, ayi Babulooni, so tewamanyirira. Olabise n'okukwatibwa okwatiddwa, kubanga owakana ne Mukama. Mukama asumuludde etterekero ly'ebyokulwanyisa bye, era ajjeemu ebyokulwanyisa ebyokunyiiga kwe, kubanga Mukama, Mukama w'Eggye, alina omulimu gw'agenda okukola mu nsi ey'Abakaludaaya. mujje mu kirumbe nga muva ku nsala ekomererayo, musumule amawanika gaakyo, mukituume nga bifunvu, mukizikiririze ddala, waleme okubaawo ekintu ekisigala ku kyo. Mu ttente zaakyo zonna, ziserengete mu kuttibwa, zizisanze, kubanga olunaku lwazo olutuuse, olunaku kwe zirijjirwa. Eddoboozi ly'abo abadduka ne bawona mu nsi y'e Babulooni okubuulira mu Sayuuni eggwanga Mukama Katonda waffe lyali walana olwa yeekaalu ye. Muyite abalasi bakuŋŋaane balumbe Babulooni, abo bonna abanaanula omutego, musiisire okukyolekera enjuyi zonna, waleme okuba aliwona ku kyo. Musasule ng'omulimu gwakyo bwe gwali, nga byonna bwe biri bye kyakolanga, bwe mutyo mukikolanga. Kubanga yabanga wa malala eri Mukama, eri omutukuvu owa Isirayiri. Abalenzi baakyo kye baliva bagwira mu nguudo zaakyo, n'abasajja baakyo bonna abalwanyi balisirisibwa ku lunaku olwo, bw'ayogera Mukama. Laba, ndi mulabewo, ayi gwe alina amalala, bw'ayogera Mukama, Mukama w'eggye, kubanga olunaku lwo lutuuse, ekiseera mwe nnaakujjirira. Alina amalala alyesitala n'agwa, so tewaliba alimuyimusa. Era ndi kuma omuliro mu bibuga bye, era gulyokya bonna abamwetoolodde. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, abaana ba Isirayiri n'abaana ba Yuda babajoogera wamu, n'abo bonna abaabatwala okuba abasibe babanywezezza, bagaanye okubata. Omununuzi waabwe w'amaanyi, Mukama w'eggye lye erinnya lye. Aliwoleza ddala ensonga yaabwe, alyoka awummuza ensi, era yeeraliikiriza abo abali mu Babulooni. Ekitala kiri ku Bakaludaaya, bw'ayogera Mukama, ne ku abo abali mu Babulooni, ne ku bakungu baamu, ne ku bagezigezi baamu. Ekitala kiri ku abo abeenyumiriza, era balisiruwala. Ekitala kiri ku basajja baamu ab'amaanyi, era balikeŋŋentererwa. Ekitala kiri ku mbalaasi zaabwe ne ku magaali gaabwe, ne ku bantu bonna abaatabulwa abali wakati mu kyo, era balifuuka ng'abakazi. Ekitala kiri ku bintu byamu eby'obugagga, era birinyagibwa. Ekyanda kiri ku mazzi gaamu, era galikalira, kubanga nsi ya bifaananyi byole, era balalukidde sanamu. Ensolo ez'omu nsiko ez'omu ddungu kye zinaavanga zibeera eyo, ne bammaaya banaabeeranga omwo, so tekiibeerwengamu ennaku zonna, so tekiituulwengamu emirembe n'emirembe. Nga Katonda bwe yasuula Sodomu ne Ggomola n'ebibuga ebyaliraanawo, bw'ayogera Mukama, bwe kityo tewaabenga muntu anaatuulanga eyo, so tewaabenga mwana wa muntu anaabeeranga omwo. Laba, eggwanga liva obukiika obwa kkono, era ekika ekikulu, era bakabaka bangi abaliyimusibwa okuva ku njuyi z'ensi ezikomererayo, bakwata omutego n'effumu, bakambwe so tebalina kusaasira, eddoboozi lyabwe liwuuma ng'ennyanja, era beebagala embalaasi, buli muntu ng'atala ng'omuntu bw'atalira olutalo okulwana naawe, ayi omuwala wa Babulooni. Kabaka w'e Babulooni awulidde ettutumo lyabwe, emikono gye ne giddirira, obalagaze bumukutte n'obulumi ng'omukazi alumwa okuzaala. Laba, alirinnya ng'empologoma eva ku malala ga Yoludaani okulumba ekifo eky'amaanyi eky'okubeeramu, naye ndikibaddusa mangu ago. Era buli alirondebwa, oyo gwe ndikuza kuukyo, kubanga ani afaanana nze? Era ani alinteekerawo ekiseera? Era ani omusumba aliyimirira mu maaso gange? Kale muwulire okuteesa kwa Mukama kwateeseza ku Babulooni, n'ebyo byamaliridde eri ensi ey'Abakaludaaya. Tebalirema kubawalula okubaggyayo, abaana abato ab'omu kisibo, talirema kulekesaayo ekifo kyabwe eky'okubeeramu wamu nabo. Olw'eddoboozi ery'okumenya Babulooni, ettaka likankana, n'okukaaba kuwuliddwa mu mawanga.